DaCimSafi.com
Mark Q Records.
Dogo John.
Unoromi.
Boy David.
Masomo yamenishinda shule. So kipaji changu siwezi kufosi nselewa. Na nimeshaamua hayo ndo maamuzi yangu. Na wiki ijayo mina oa. Na kama kukua mbona shaba hey. Nataka kuoa zami nikele hey. Navuta kiko hamtuamini na kunisimamisha mwezi. Kini katosa nitaita mashe. Nitachoma ubani
jambo litapita.
Ata michango msitoe maze. Ni jambo langu nataka baraka. Naoa 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 naoa
naoa naoa naoa naoa
naoa naoa naoa naoa
naoa naoa naoa naoa
Nanika kuroga na niwe mtoto. Mbona mawazo yako yako fiongo. Hauna kitanda wala godoro. Na ndoa inataka mipango. Ulikataa shule ukampasa na baba. Shukuru unakaa bure. Yani ni uende kupanga. Kama siyo ganja navuta bandando. Na unavyowaza sakili za kutu. Jipange kwanza kuoa kupotu. Hata mimi mbona bado nipo nipo tu. Sipo nielewa utaona mazee. Ni ulimwengu ndo utakufunza. Ungesubiri kwanza kue kue. Tafute riziki mengine yatakuja.
Fica
com maracagas.